Valentino with Lime Music.
King of Buzz. Rumor says.
Kademo.
Download it from mylovezmusic.com.
Roma says vadi sumia molo kwa kubika kuma kwebo. Baka puna pachipyangu waka pando kuma chebo. Ifemu fiafi wanga, my blood kuma debo. These daughters and sons of Jeza pia una debo. But foot another rumor says vadi bombe shafi. Kale vashe pia unanga ni love nove shafi. No sweet, no sweat, vali landa nolo chafi. So vena dionse dionse wala pala ukanga wa chafi. That's what rumor says. Kushi nendo shinganisa nombabu. I don't know which is which. What is that? Another rumor says venda name futuku na mapanga no tuseme. Milo pashpumanga menshi ngaba ingila munchende. Ngaba ingila munchende kumi pwesi shomutende. Bake mpia fusende wafuate timu wapende. But foot another rumor says bufi wakumaini. Amaka wakwata ya kunchi tode ya kumaini. Bana wakaele umotu wa same line. Mwika letele lava nenu baswine you are lying. That's what rumor says. I feel a fit that if Bondo got the shingani conch dog. Anyway, female Roma. Roma says Moka Yomo Kamba Kuma Paz Nama Meta for delivery on points Nama Rhyme Yama Letter for Ali Katomo Pando and Atakua Wokuleka. Koni most expensive somo Fuile Mwaponya Sako. Put another rumor says Wofite Ulemba. Memimbo Shako Kuplowa Wofite Ulenga. Momoto Mwaba Femenshi Eka Yekanga Bembali. Ngateva Chite Katwishinga Teva Te Ulembali. Rumor says
Iyo Roma Shash Wana Nega Chishinka Kapufi. But nani na yung fuck with a pretty finish. Anyway.
Rumor says bari apaku blowa bari panzile. Blowa kwa fibwanga takunganga bari tangile. Mafyashi bari sandile kuchechi bari panzile. Upanga bari sambile na femu yali langile. Put another rumor says bofi waka yeli. Jealous tapabo kuitwala pasoni kuisabili. Mwina le pushinga fyodo shisu memi vele. Numa pari kumukakanga kamu anama bili. Rumor says.
Nana sira sana vima ruma vyoasho. Yeah.
Roma says back tamashano kola vengi ni wa mwaka. Mpia wapanga everyday woku panga mwaka. Keta kwa tetiru ngatakite wala wa maka. Vambini mkano wabanyela tuwari wongwa walu saka. But foot another Roma says bufi brandi ikulu. Bana wakwa lesa waikalanga vena ibulu. Eskulu fena business endorsement filesa. Wawapela fiosufa wakwa dance nilesa. Roma says
but na ina shai shwe fia wafia ina wafono wajwa.
Anyway, Roma says tapari fia kutuwe shikori ya pasta wa fake. My miracles tapanga fima wanga na matriki. My gospel artist eva chakolo wa chende. Vamkawe na madrugs bambi furu no tuswende. Put another Roma says yeah de kwesha. Kulanda paba bomtiva kwa lesa mukalosha. Bible yali landas na bafwa mukavusha. Ukachusha haba bomtiva ndina ine kachusha. That's what Roma says.
Ine fia kwa lesa shifono kulanda pokoe eh. Anybody that's not judging, there's a guy judging a film, you know. Yeah.
Rumor says, Bachilolo, Mamma, never think you watch the movie. Now watch a wailing and yet you have a pale emotions. Gani waka take a bathy wanga data baby. Kwabulo wanga la kutafu afe data take. But foot another rumor says, David Timu by four. Ali nifu mune fia kwa lesa tari I do. Lesa gana sonta nishi na chupa na sonta. Wari avantu wari palwa menso ya kupo ya tonte. That's what rumor says.
Ngani yo ya baka teka na yana liyumfu wa buwashu. No matiti ndande puno kula ndapo manjeo. I need to work with that. Yeah.
Rumor says. Hey, fima rumor rumor fiwashu. Of senda na siria sana. Padoka sini na imumu wa jufu wa kuwa kwa rekwe. That's what rumor says. King of Buzz. Another rumor says nefu muni nefu. Asala wa itumtumba kwa washu.
Downloaded from mylovezmusic.com.
Majority's favorite rapper.